I don't know now. But yeah, no, 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 no. Hey, na, na, hey, to go free every day, be la visa. Tuna kesha mpaka imepitiliza. Monday, back a Friday, to fly, to enjoy. Hit a party leo, tuna bang every day. Sinyo nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha, 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 kula bata. Hit a party leo, tuna bang every day. Sinyo nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha, ina party tena kubwa ya kibabe. Tuna party mbaka 6 in the morning. Watoto zure wapo katikati. Tuna pop shine.
Wizi baby, kula bata na vitaka ila ado ado. Hivi ndo tunafanya mina beka taito. Kula bata na viweza ni mitungi juu ya meza. Nyama flani kulegeze nindu zetu tuna.
Kula bata,
usije kula bata na vichenji. Mana watoto squeeze ni washenzi ukije.
Kula bata,
wanangalia mkwanja so mapenzi. Bolo jichange uingoje weekend uje.
Kula bata,
this is a we do baby. Futa wa ya we ready.
Kula bata,
Matumba we do daily. Usige vivi to go wezi.
Kula bata, hit a party leo tuna bang every day. Sinye nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha, ha, kula bata. Hit a party leo tuna bang every day. Sinye nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha, kula bata. Bada tuna run town. Utaweta lete glambe. Pata ndefo hapa town. Babi show ambiye wajipange. Kama una pesa panda down. Hile bata so kinyonge. Shida zote mimi nasahau. Kama pombe imeisha giza gambe. Hili pare leo tuna bang every day. Sinye nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha, hini pari leo tuna bang every day. Sinyo nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha, 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 kula bata. Bara tuna run town. Utaweta lete gambe. Bata ndefo have a town. Babi show ambiye wajipange. Kama una pesa panda down. Ile bata so kinyonge. Ile bata so kinyonge.
Thank you.